Essula ya 13. Laba, eriso lyange lyalaba ebyo byonna, okutu kwange kwabiwulira ne kubitegeera. Bye mumanyi era nange mbimanyi, mwe temunsinga. Mazima n'ayogera n'omuyinza w'ebintu byonna, era njagala okuteesa ne Katonda. Naye mmwe mugunja ebyobulimba, mwenna muli basawo abataliiko kye bagasa. Singa musirikidde ddala, lwe mwandibadde n'amagezi. Muwulire nno ensonga yange, mutege okutu eri okuwoza kw'emimwa gyange. Munaawolereza Katonda nga mwogera ebitali bya nsonga, era nga muleeta ebyobulimba? Munaamutya kitiibwa? Munaayomberera Katonda? Kirungi ye okubakebera? Oba ng'omuntu bw'alimba munne, munaamulimba ye? Talirema kubanenya bwe munaata ekitiibwa mu kyama. Obukulu bwo obusinga tebulibatiisa, n'entiisa ye teribagwako. Ebigambo byammwe bijjukirwa ngero za vvu, enkomera zammwe nkomera za ttaka. Musirike, mundeke njogere, ebinaayagala okujja binjigire. Kiki ekinaaba kintwaza omubiri gwange mu mannyo gange, ne nteeka obulamu bwange mu mukono gwange? Newaakubadde nga nzita, era naye naamulindiriranga, era naye n'akakasanga amakubo gange mu maaso ge. Era ekyo kye kinaaba ng'obulokozi bwange, kubanga omusajja atatya Katonda taatuukenga mu maaso ge. Muwulire nnyo ebigambo byange, n'ebyo bye njatula bibe mu matu gammwe. Laba nno, ndiraanyizza ensonga yange, manyi nga ndi mutuukirivu. Ani anaawakana nange? Kubanga kaakano n'asirika n'enta omukka. Kyokka tonkola bigambo bibiri, kale ne seekweka amaaso go. Nziyaako omukono gwo gumbeere wala, so n'entiisa yo ereme okunkanga. Kale koowoola ggwe nange n'ayitaba, oba leka njogere naawe onziremu. Obutali butuukirivu bwange n'ebibi byange byenkanawo obungi. Ntegeeza okusobya kwange n'okwonoona kwange. Okisizaaki amaaso go n'ompita omulabe wo? Onookyokya essubi eritwalibwa empewo, era onooyigganya ebisasiro ebikaze? Kubanga ompandiikira ebigambo eby'ekkabyo, era onsisa obutali butuukirivu obw'omu buto bwange. N'ebigere byange obisiba mu nvuba, era olamba amakubo gange gonna. Okoloboza olukoloboza okwetooloola ebigere byange, newaakubadde nga nfaanana ekintu ekivundu ekiggwaawo, ekyambalo ekiriiriddwa ennyenje.